tunejejwe n'Imana cyane kandi kongera kubonana n'umukozi w'Imana isumba byose muri aho umukozi w'Imana
muri aho neza mwese
Yesu ashimwe
Yesu ahimbaze
tuguhaye ikaze kuri zimboga zombi urubuga rwa bizasobanuka TV hanyuma n'urubuga rwa Miravumba TV ni karibu
murakoze cyane
tuguhaye ikaze twatangira dusenga hanyuma ukatubwira ibikuri ku mutima kuri iki gicamunsi cy'uyu munsi ni karibu
Mana nyiri bihe byose ugira neza ubereye mwiza abagutegereje bose n'ubugingo bw'abagushaka uyu mwanya ndakwinginze ngo ubane natwe utugirire neza ineza y'Imana ibane natwe kandi ntaba ari twizina ryawe rihabwa icyubahiro komeza kuturinda no kutuyobora utwambika imbaraga muri byose mu izina rya Yesu amen
Imana ishimwe cyane
yego yego
nakubonye uyu munsi mbona ufite ibineza neza ku mutima mbona ko ahumaze iminsi hari ikintu kibanga ufite kuko iyo umuntu afite ibanga iteka ubona bimwuzuye ubona ari fitting wabyo mbese tubwire ibikuzuye hanyuma tubigeze ku bantu bose bizera Imana kandi bashaka ibihumuriza by'Imana bakeneye kumenya aho igihe kigeze
murakoze cyane nshimye Imana kandi nsuhuje bose abanyumva n'inshuti zanjye muri rusange kandi Imana ibaho umugisha umuririmbyi we yagize ati ayimana y'ukuri komeza kunyobora unshishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba ndetse namaganya bigatuma mbese njya kuri ariko undi yaravuze ngo wa 76 mu gushimi mu gakiza ngo yemwe mwabusho bw'Imana ni mwihangana igihe gito ngo kuri wa munsi uhoraho tuzabona ibyishimo ngo buri munsi ngo turi hafi yo kuzahurira he mwiju iryo juru rero ryabera ni ry'Imana yera Imana ihabwa icyubahiro
Imana iguha umugisha ndabona bya byishimo koko bifite aho biva naho bikomoka ariko hari benshi muri iyi minsi bari kutwereka ko nta juru ririho mbese bakatubwira ko ijuru ryacu ari ryo mwinsi ijuru ari ry'amamodoka ijuru ari ryo kujya muri Amerika mbese tubonye ibitangaza bikomeye cyane nkawe nk'umukozi w'Imana mbona wuzuye ibyishimo byo kuzajya muri iri juru uraduhamiriza iki
icyo mbahamiriza Yesu yarabikemuye abavuga batyo ni nka babandi bagenda mu nzira yababonye moto y'abandi n'inzu nziza ngo ibingibi ngo bizahinduka paradizo tuyibibemo batarabyubatse cyangwa yabona imodoka ngo arakiriye yakiriye iki yakoreye ndagira ngo mbabwire ngo ijuru rirahari kandi ijuru rirakorerwa ijuru rero ni ry'Imana yera n'abazarijyamo barera
Imana ishimwe cyane
barera
ariko hari n'abari kutubwira yuko ngo Yesu yarangije byose tugomba gusambana tugomba kwiba tugomba kuroga tugomba gukora mbese bya bindi byose Bibiliya ivuga ko byaziraga wowe watubwira iki waduhamiriza iki
icyo mbabwira cyo abo ngabo nabo mubayobe n'abayobe Yesu ubwe yaravuze ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo nta uzajya kwa data atari nge umujyanye none iryo ryonyine ryarabikemuye niba nta uzajya yatajyanwa nawe none se urumva uzajya wanyurahe inzira ni imwe gusa ni Kristo umwana w'Imana isumba byose
Imana iguha umugisha cyane mu by'ukuri impamvu ibinteye kukubaza ibi nuko hari benshi bafite ibyiringiro by'uko bazajyanwa n'amafaranga hari benshi twaguha ho ingero bizeye imbaraga z'iki z'amafaranga abandi bakaba bizeye imbaraga z'ubuyobozi abandi bakaba bizera ndetse n'imbaraga z'imiryango yabo ndetse abandi bakaba bizeye imbaraga z'izo bavoma ahantu hatandukanye nkawe wowe ubibona ute
ngewe icyo mbahamiriza mu ijuru ntihazaba amafaranga nibyo birundanyijeho nibyo bavuga byose si ibyabo Imana yarabibatije bagira ubuzima bwiza hano mwisi ariko bananiwe kubikoresherezamwo kubyitwaramo neza no kubikoresherezamwo Imana noneho rero kubera iyo mpamvu bambaye nka wa mutunzi wubatse ibigega amaze gusarura ararunda agereka akaguru kukane agiye kumva yumva ijwi riramubwiye ngo nyamutunze urakwa ubugingo n'umubiri uyu munsi ahita ngo yewe wa mutunzi we yabuze icyo avuga abura yakira n'ayamira ubutunzi busigariraho agenda wenyine abo barabeshya ku mana hari byose kandi uwayizeye ntazakorwa n'isoni
imana iguhe umugisha reka tuguhe karibu ukomeze n'ubundi udukomereze utubwire ubutumwa ndetse bw'ibyo imana yagushyize ku mutima hanyuma ndetse n'ibi binezaneza n'ibyishimo twakubonanaga hanyuma ubikomeze ubisansabirize mu bandi kuko hariho bafite imitima ibahagazemo harimo abavuga bati burije ariko ntibucya harimo abavuga ngo buracyeye ariko ntiburi bwire hanyuma gira icyo ubabwira ni karibu imana ibahe umugisha murakoze
ndagira ngo mbabwire ngo muri ya minsi nari nsigaje inyuma yo gusenga imana yantumye kubizera iravuga ngo genda ubwirire abana banjye bababajwe n'isi bakanyongwa n'isi bagaca mu muriro w'ibibazo bakihangana bagakomera kuko bakomeye mu minsi mibi ntibansebya ntibantukisha nanjye Uwiteka mpagaze ku byabo n'abana babo uko niko kuri Uwiteka ashyize uburinzi bukomeye ku bantu b'Imana ku bantu bayubashye bakanayubahisha mu bihe bikomeye baciyemo nyuma rero y'ibyo ngibyo yampaye amagambo mbatangariza aya magambo aboneka mu gitabo cya gatanu cya Mose cyitwa gutegekwa kwa kabiri ibice 32 32 umurongo waho wa 28 na 29 ni amagambo avuga ngo ubwo ni ubwoko butabasha kwigira inama butarimo ubwenge na buke iyo baba banyabwenge baba bamenye ibi bakita ku iherezo ryabo amen dusome mu gitabo cy'imigani ya Salomo n'amagambo mwihangane ni maremare ariko sinyavugaho ibintu birebire imana yabantumyeho turahera igice cya mbere cy'imigani umurongo waho wa 20 niho duhera haravuze ngo ubwenge ararangurura mu nzira yumvikanisha ijwi rye mu miharuro atera hejuru mu mahuriro no mu marembo mu mudugudu niho yumvikanishiriza niho yumvikanishirizamo amagambo ye ngo yemwe mwabaswa mwe muzakunda ubuswa mugeze ryari namwe bakobanyi muzageza ryari kwishimira bakobanyi n'abapfumukanga kumenya ubwenge nimuhindurwe n'imiburo yanjye dore nzabasukaho umwuka wanjye nzabamenyesha amagambo yanjye narabahamagaye muraninira nabaramburiye ukuboko ntihagire ubyitaho ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose nicyo no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru ibyago byanyu bikaza nka serwakira igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho nibwo bazantakambira nkabihorera bazanshakana umwete ntibazambona no kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka, ntibemeye inama zanjye, bahinyuye guhana kwanjye kose, nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo mbi, kandi bazahazwa n'imigambi yabo. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha, kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura. Amen. Aya magambo ni amagambo akomeye. Mbese ugiye kureba, udusomye amagambo Imana yabwiye Mose ngo abwire Abisirayeli. Yarababwiye ngo aba bantu uri kureba mugendana, nubwo ubona muri kugendana, bakaba ari abantu bameze batyo, ariko nta bwenge na buke bafite, kuko ntibagirwa inama. Nubagiriye inama bagira ngo ari kubarwanya, nubagiriye inama bagira ngo mbese agiye kububikira imbehe, ubagiriye inama baramwanga, ubagiriye inama babona ko mbese ari ikivume, ubagiriye inama bavuga ko akorana n'imitwe ibarwanya, ubagiriye inama ntibemera inama z'abandi. Kandi nyirizina nicyo kintu cyakwiye kuba cya mbere, kuba abanyabwenge. Biyita abanyabwenge ariko Bibiliya yavuze ngo nta bwenge na buke bafite. Aba rero ni bande? Tuze kunyumva nabi. Waza kuvuga ngo atutse abantu, ntawe ntutse, ahubwo uwo bibabaza wese ni uko nyine ubwo bwenge ntabwo afite. Impamvu rero mubabazwa n'ijambo ry'Imana ryavuzwe, riravugwa rikarya wa wundi ryavuzweho, anaho umunyabwenge wararyumva nyine agahita yumva icyo Imana yavuganye nawe, agaharanira gushaka ubwenge, agaharanira gushaka imbaraga zimwegereza Imana. Noneho rero ubwo bwoko kuko butarimwo ubwenge na buke, ni abantu biyemera, bariyemera, bashobora kukubwira ko bakora ibitangaza ariko ikinyoma. Indimi ni nk'inzoka yinshira ifite indimi umunani, mbese ni nka ya nzoka y'ikirumira habiri, urumva ko igira inzoka imwe igira indimi ebyiri. Noneho bishatse kuvuga ngo aba bantu rero ukuntu bateye, ni abantu babona ko bari hayi abanyabwenge, kandi Imana yo yabareba ikabona ni injiji budiri, injiji budiri. Munyumve neza Abakristo bene data, munyumve neza, sindi gutukana. Imana yo ireba aba bantu batayumva ngo ibagire inama bayumve, ibabona nk'injiji. Hari umuntu nakunze yaravuze ngo injiji irwana intambara idafitemo inyungu. Injiji irwana intambara idafitemo inyungu. Iyo njiji rero iyo ubwiye umusazi ngo uri umusazi, ahita akubwira ngo ni wowe musazi, kandi ari umusazi utora amasashi. Ntiyemera ko ari umusazi kubera ko uje ukabimubwira. Ariko ibyo akora biba bigaragaza iki? Umusazi, umusazi niyo yasara agakira, ntabura udusigisigi tumusigaramo. Niyo mwabana iminsi itanu icumi ntazabura kandi akora ukibuka ko yigeze agira ute asara. None aya magambo aratubwiye ngo ubwo ni ubwoko butarimwo ubwenge, mbese n'abantu batabasha kwigira iki inama. Iyi nama twakwiye kujya ngo tujye inama yo kubaha Imana, dusenyere ibigirwamana. Umuhungu witwa Gideyoni, marayika amusanze munsi y'igiti cy'umwera aramubwira ngo amahoro Gideyoni. Bari bababaye, bari bababajwe, ariko reka mbabwire, reka mbabwire ku isi nabonye ikintu kitajya gihaga. Agatungo gato cyane ni inkoko. Inkoko ihanagura umunwa ukagira ngo yariye irahaga, inkekeri yasimbuka hejuru y'ikiziba igahita iyikubita umunwa da, kuko igifu cyayo ntikijya cyuzura. Kandi yatangiye saa kumi n'imwe ikiduka itora, igatora ariko ntihaga, ntihaga. Uko niko abantu mutari guhaga, mutahaze. Ibyo bifu ntibigihaze, bigiye kugaburirwa inkongoro, kuko mwanze guhaga iby'Imana yabahaye. Imana yaduhaye igihugu cyiza, duha igihugu cyiza cy'isuku, koko abayobozi bacu bacyitaho rwose. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo umugabo witwa Kenana yaragiye yicurishiriza amahembe amaze kuyicurishiriza araza yemeza umwami yuko ihembe rimwe ari buri kubitishe abasiriya irinda karigaruza abandi agatsindirira moti y'igariyadi nahubwo niwe gihambo cyo kumuhamba cyavutse reka mbabwire muratinya kubivuga imana irantumye ngo mbabwire ngo igiti mwari mwiringiye kugama mwizuba cyumye kera amababi yacyo yarahungutse nacyo ubwacyo nurukwi noneho rero irambwira ngo gende ubambwirire ngo mbese uwababaza igicucu cy'icyo giti mwakerekana kibazo iyo umuntu avuze ukuri muvuga ko ari gusaba ntacyo mbasabye kuko nawe uri umutindi ntushobora no gusenga amasaha abiri igifu cyarakunaniye uraza kwirirwa ngo abantu ngo umva ndagira ngo ngutangarize ko uyu munsi wa cumi ko ifite ifuhe n'umujinya ngo iyo baba abanyabwenge ubu bwoko iyo buba abanyabwenge baba bumvise ibi bakabibika mu mitima bagahita bita ku iherezo bagiye kugira cyangwa se bakikubita imbere y'Imana bakambara ibigunira bakaririra Imana ibintu byose byo kutagirwa inama kutumva abandi abashatse kubagisha inama ntibabumva ababagira inama ntibabumva ariko reka mbabwire ngo Mose yabwiye Abisirayeli ati yemwe bagabo bene data tugire dute uwiteka turangaje imbere ariko Abisirayeli batangira kwirengagiza iby'Imana yabakoreye mu gihe bamaze mu bihugu by'ubuhungiro ni nk'abantu dufite muri iki gihugu cyacu dufite abantu ibaza umuntu kumugira gitifu gusa akibagirwa ko yabaye impunzi yababaye ariko wakubaka akazu akagasenya ese Imana munezezwa no kuba mu nzu ngo abandi babinzerereze reka mbabwi ntabwo iki kindi Imana yakihanganira icya kabiri itashobora kwihanganira ni abatinganyi abagore ku bagore dore uburyo u Rwanda rwabaye indiri ya shitani mbese ni nkaho ikimashini cya kongaseri cya shitani cyaje kwicara kandi mwe mwiyita abanyabwenge namwe mwabanyamadini babaswa mwe ngo muyoboye intama reka mbabwize ukuri ninde ko mwatwigishije icyo kintu ku Sodomu ni Gomora ariko Imana yahajijije uyu munsi ko nta n'umwe muri mwebwe urabwejura ngo avuge ahubwo ibyo muvuga ni amafaranga muzana ibya cumi tubakorere deliverance kandi kizira cyaramaze kubinjirana ibyo mwasinyiye mu rugaga rw'ikivange cy'amadini n'amatorero mugiye kubibona aba bayobozi b'amadini yemwe bantu mwe munyumve mwese ni kwintu bagiye kubihakana ku mugaragaro dore nibo bazafata imipanga dore nibo bazica abakristo dore nibo bazajya babagurisha mugiye kuba nk'umuhigo w'inyamaswa mu menyo yabo bayobozi b'amadini biyambitse imisaraba ku makoti ntibigeze bayambara mu mitima yabo abari ab'umuhamagaro barirukanywe kuko bazi ko batari bukora ibyo bo bakoze ariko ndagira ngo mbabwire ko nkarabiye imbere yanyu Uwiteka afite umubabaro dusomye mu gitabo cy'imigani tubwiwe ijambo rikomeye cyane ijambo rivuga ngo bwenge arangurura mu nzira no mu mahuriro no mu muharuro niho yumvikanishiriza ijwi rye ngo yemwe mwabaswa mwe muzakunda ubuswa mugeze ryari ariko abanyarwanda mwabaye mute mwibagiwe ubuhungiro yambwiye ngo ibyo mupfa sibyibajijije ibajijije kwiyoberanya kwanyu mukiyambika uruhu rw'intama nyamara imbere muri nk'amasega aryana yemwe mwabaswa mwe muzakunda ubuswa mugeze ryari ariko reka mbabaze mwigeze mubona Imana umunsi hagarika imvura imyaka itatu n'amezi atandatu mugira ngo mu Bisirayeli ntihari harimo abakire ariko harimo n'abapfakazi benshi ese kuki Imana itabwiye Yeriya ngo ajye kumukira ari we umugaburira kuki yamutumye Iserefati ku mupfakazi akaba ari w'umugaburira? Reka mbatangarize ibitangazo bene data bakundwa, nimureke mwe kwihagararaho kandi Imana yatwisabaswa. Nimusenyere ibigirwamana n'ibicaniro by'ibigirwamana, mugarukire Imana. Nimutagarukire Imana mbakarabiye imbere, nimutagarukire Imana mbakarabiye imbere. Dore urugero mbaha. Dawidi yagemuriye bene nyina, ageze ku rugamba asanga bihishe kandi bambaye amanyenyeri, aba bajenerali ba kapiteni bande n'abandi bose bari mu buvumo. Noneho Dawidi ageze ngo abantu bihishe, bakuru be baramubwira ati have hishe umutwe. Ariko kuko Dawidi yaravuye mu butayu kandi afite icyo Imana yamuvuzeho, icyakurikiyeho ni kimwe. Dawidi yaravuze ngo njyewe uriya Mufilisitiya utarakebwe namukata igihanga. Reka mbabwire Banyarwanda, inkota ya Goliyati niyo yamuciye igihanga. Imbunda z'u Rwanda nizo zihindukiye gufata u Rwanda. Kabiri, niyo mwarwana nk'aba Vietnam, Imana ibakuyeho amaboko irabatanze. Kubera yuko mwanze kwimika Imana, mwimika ubugome, intambara n'ibigirwa mana. Kubera rero ko mwimuye Imana mukimika ibigirwa mana, muhereye ku mukuru tuyoboye, ni nawe wagatanze itegeko ry'uko abantu bakwiye kwigiriza iminsi irindwi batarya n'abana n'umwana wonka akava ku ibere, kubera amasengesho nka kumwe neneve babigenje. Ariko kuko uwakabidukoresheje nawe ntawuriho, niyo mpamvu rero Imana ibakarabye. Uwiteka bahaye ibikwiranye n'ibyo mwakoze, abo mwarengagije barabagarutse, abo mwibye barabagarutse, abo mwanize barabagarutse. Amaraso y'abera aratatse ku gicaniro nka ya Beri, mbakarabiye imbere. Abanyumva mu gihugu n'abari inyuma yacyo mbakarabiye imbere. Uwirata ngo ni umunyabwenge niyige kwirata ko yamenye Imana. Uwirata ngo ni umuyobozi niyirate ko yamenye Imana kandi yakijijwe, yahinduye n'imikorere ye. Ibitari ibyo, banyepolitike b'u Rwanda, muteje abana banyu inkota uko mwisha abana b'u Rwanda, ni ko inkota iriya n'abana banyu. Dore ni ko Uwiteka avuze, kandi ntaho bazahungira, kuko niyo bajya mu mwobo Uwiteka azabakurayo. Saddam Hussein Imana yamwituye ibikwiranye n'ibyo yakoze, mu butu seseseko yamwituye ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ije Habyarimana yamwituye ibikwiranye n'ibyo yakoze. Kagame nawe rero igiye kukwitura ibikwiranye n'ibyo wakoze. Mbakarabiye imbere, mushake muvuge ibyo mushaka, mvuze ibyo yantumye kunyica. Njyewe ndi intumbi y'imbaragasa, n'ubundi sinababara umururumba wabo mwica, kuko mwica benshi. Ariko ndabatangarije ngo mbakarabiye imbere, Imana ntizambaze amaraso yanyu. Ndabarahiye, iyi ni Bibiliya, ni ijambo ry'Imana, ntabwo aya magambo nayitumye, ni ayanyu. Yemwe mwabaswa mwe, nimureke ubuswa mukorere Imana, kubera ko icya mbere perezida wimitse ibigirwamana ubiha icyicaro, niwe wagakwiye gufata iya mbere uca abatinganyi, kubera ko wabasinyiye. Ni cyo Imana ikujijije n'urugo rwawe. Baministiri mwese, kuko mwacecetse mukaruca mukarumira, Uwiteka abagaburiye inkongoro n'imiryango yanyu, kuko ni mwebwe mukururiye Abisiraheli akaga gakomeye kagiye kugenda ku bantu bose. Ni ko Uwiteka nyiribihe avuze. Iyo mujya kurahira mufata Bibiliya, ariko muyifata nk'ururabyo mudukangisha ngo mutwereke ko mwarahiye muri abakristo, kandi muri abakristo gito, mutahagara ku maguru yanyu abiri ngo murenganure abarengana, mutahagara ku maguru yanyu abiri ngo muvugire imfubyi n'abapfakazi, mwubatse amayetaje, mwubatse amazu meza, imfubyi zirira. Reka mbabwire ibyo mwirundanyijeho byose bibaye ubusa, Uwiteka arabakarabye. Ni ku Uwiteka yantumye mbakarabiye imbere, Imana y'amahoro ibishimire. Ndashoje kandi ndasoreza ku ijambo riri mu gitabo muri Zaburi 12 umurongo waho wa 6. Niyo magambo nsojesheje avuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, ni ku Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Igihugu nimwe mwakigiriye amatongo musenyera abaturage, none rero irantumye ngo gende ubabwire nturye iminwa. Ni nayo mpamvu mwumvishe mvuga no ku mukuru w'igihugu, kubera ko ntabwo Imana izakeceka, ntabwo izakeceka. Mikaya yaravuze ngo murumve mwese rubanda mwese, namwe mwese munyumva n'abazanyumva, nimfa none mumenye yuko nzize ubu butumwa, nimfa none mumenye yuko nziza abakada babandi barwanya Imana y'ukuri, bimitse bigirwamana, abo ni abakozi ba Satani. Ubwo rero mbakarabiye imbere, Data w'amahoro abishimire, kandi njyewe ndareba ijuru rihumura, abera bambara mu rwambariro, niyo mutakongera kumbona aheza hazabe mu ijuru. Muharane kandi murwane tujya mu ijuru kwa Data. Data rero nabashyigikire, abaha umugisha, Imana y'amahoro ibanezeze kandi bagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Mana nyir'ibihe byose, shorera ijambo ryawe, urishyigikire, ineza y'Imana ibe kuri bo, kandi ubarengere, ubabere byose, ubabere igisubizo, ineza yawe igendagende ikorere muri bo ku manywa na nijoro, ubemerere, uturinde kuba ubwoko butagira ubwenge, ahubwo duhe kuba abanyabwenge, twite ku iherezo ryacu. Urakarama, uragahora ku ngoma, tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.